Lento mangizolala kuyo, lento mangizolala kuyo. Ngidlalela amashida amhlophe mama. Lento mangizolala kuyo, ngidlalela amashida amhlophe mama. Tamashida amhlophe. Tamashida amhlophe mama. Amashida amhlophe. Amashida amhlophe mama.
Angithi njalo njalo babe, cabanga ngobuhle bakho babe, thanda nanquma lakho babe. On your left you need a diamond ring. Angithi njalo njalo babe, ilahla kamehle nakho babe. Introduce it to all the finer things. Ain't nobody can take your love from me. Ingqondo iyandoyisa, lwizi liyaphozisa. Kekho ondikhohlisa, themba lam sukoyika. Abanye bathu zombisa, ubethe phansi uzonshiya. Oh no baby don't leave now, nabu bomu yasibiza.
Lentombi mangizolala kuyo, ngidlalela amashida amhlophe mama. Ngidlalela amashida amhlophe mama. Tamashida amhlophe. Tamashida amhlophe mama. Tamashida amhlophe. Tamashida amhlophe mama.